Akakiiko ka Paalamenti akasunsulamu abo ababeera balondeddwa omukulembeze w'eggwanga okubeera ku bifo eby'enjawulo kakakasizza okulondebwa kwa Ssaabalamuzi Flavian Zaija. Kino nakiddiridde omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni okumusikiza Ssaabalamuzi Owinyi Dollo ng'ono yawummudde omwezi guno oluvannyuma lw'okuweza emyaka egiwummulirwako. Omulamuzi Flavian Zaija alabiseko mu maaso g'akakiiko ka Paalamenti akakakasa abalondeddwa omukulembeze w'eggwanga akabadde kakoleddwamu omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among. Era omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among akakasizza nti enteekateeka zonna n'emitendera gigobereddwa ng'oluvannyuma lw'okumusunsulamu akakiiko kakola alipoota ey'enkomeredde eweerezebwa eri omukulembeze w'eggwanga. Okusunsulamu kuno babeera batunuulira obusobozi bw'oyo omuntu aba alondeddwa, obukugu bwe nga kw'otadde n'ebirala, era singa biba bituukiriziddwa byonna kaba kagenda kumukakasa. Omulamuzi Zaija waakutandika okukola wabula ng'agenda kutandikira mu nsonga z'obululu oluvannyuma lw'eggwanga lyattu Uganda ne bannayuganda okulonda omukulembeze w'eggwanga lino, era nga bangi kubatwalayo okwemulugunya nga bino byagenda okutandikiramu. Zaija yajja ku kifo ky'obumyuka wa Ssaabalamuzi mu mwezi ogwokuna ogwa 2025 ng'adda mu bigere eby'omulamuzi Richard Buteera, era oluvannyuma yalondeddwa ku kifo kino. Mu Uganda, Ssaabalamuzi yavunaanyizibwa ku kkooti ensukkulumu era nga yakuliramu okuwulira emisango egiba gitwaliddwayo n'okusingira ddala egibeera gyekuusa ku kulonda omukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze General Kaguta Museveni kinajjukirwa nti yalangiriddwa ng'omuwanguzi w'akalulu akakubiddwa ng'ennaku z'omwezi 15 n'ebitundu 71 n'obutundutundu 65 ku buli 10, era nga singa emisango giba gitwaliddwayo omulamuzi Flavian Zaija yagenda okugikuliramu. Mu tteeka lya Uganda, emisango gyonna oba okwemulugunya kwonna okukwatagana n'okulondebwa kw'omukulembeze w'eggwanga kulina okutwalibwayo ennaku 15 okuva lwe balangiridde omukulembeze, era ng'omukooti eweebwa ennaku 45 okuwa ensalawo yaayo ku misango gyonna egiba gitwaliddwayo. Kati Flavian Zaija yalondeddwa okubeera Ssaabalamuzi omuggya. Ono wa myaka 56 yabadde akolanga amyuka Ssaabalamuzi mu kkooti ensukkulumu. Kino nno ekifo abadde tannakirwako era nga kinajjukirwa nti yatandika emirimu gy'amateeka mwaka gwa 1998 nga akolanga omumyuka mu by'amateeka ku kampuni eya Kwesigabo Bamwine Walubiri and Company Advocates esangibwa mu Kampala. Era yakolako ne mu by'ensimbi ng'omuwabuzi w'ebyamateeka. Yakolako mu Tropical African Bank wakati w'omwaka gwa 2002 okutuukira ddala mwaka gwa 2003 n'oluvannyuma ne yeeyunga ku kampuni eya Finca Uganda Limited era ng'omuwabuzi mu by'amateeka. Dr. Zaija azenga asomesa ku matendekero ag'enjawulo ng'asomesa eby'amateeka, yasomesaako mu Uganda Christian University, Makerere University ne Makerere University Business School Mobzi, era nga ku Mobzi ye yatandikawo n'essomo erya Business Law. Kati yalondebwa okubeera omulamuzi mu kkooti enkulu mwaka gwa 2016 era n'asindikibwa e Mbalala mu kkooti yaayo n'oluvannyuma nazibwayo naweebwa ekifo eky'omulamuzi omukulu. Ono yasomerako ku ssettendekero wa Makerere nga kw'otadde ne Uganda Matters University ng'ayina Masters ne Bachelor's Degree mu by'amateeka ate ne Diploma mu Legal Practice okuva ku Law Development Center nga kw'otadde ne Master of Business Administration okuva ku Uganda Matters University.